Al-Nujum Academy of Language Science ee magaalada Baydhabo ayaa wali ba uu ku mideeyaa goobo walbarasho oo la ka barado waa farquhinta si loo hormariyo walbarashada ardayda iyadoona la siiyaa maadooyin kooban hanasiyo korlanka qaada waa fahamka aqoontiyo iyo qurxinta farta maamulka iskuulka Al-Nujum Academy ayaa wali ba uu ku warbiyay sababtiyo ku dooradeen in iyo ardayda baran farquhinta oo anta badan iskuulada lan ka dhikaana
Al-Nujum Academy wali ba la aasaasay 2021 waan ma aasaasan dad dhan yare markii la fiiri baahad walbarasho oo yaani yaalka yare the social sida fartiyo oo kale akhristiyo iyo baaladiyo salansa soo dheeti yaalka marka iskuulaadka ka biiraan ranta do active ah oo bulshada la jaan qaado kor maadooyinka Al-Nujum Academy la ka biyo iyada badan yiin walaa diirada saaran ma ayba waxa basic education ta saabta ingiriiska targalay yaalka shanati la siiyay dadka yaraan la targalay soo kale walaa biyaane siiyay program iyo biyaan oo arday siidadka oo intaamka national ka galaayeen si loo gusaayo fadi may kala diyaan farqurxinta waxa shala farqurxinta Soomaaliga iyo aragida yaani langoos almus kastan ka saw arday soo gudbiyay la inso la isqoraal isqor soo qoraal oo loo jiido magada fadi ya ardayda ku dhisan
aanu ku mid ah ardayda dhigadaas iskuulka Al-Nujum Academy of Language Science ya wali bayo muujiyana sidii aan ka faraxsinina barashada farquhinta iyo maadooyinka kale ee ka dhiko iskuulku
markan kore inta magacayay balaaray Daasi Soomaa Hussein oo ka tirsan ardayda haddii ay ku baradahayaan gaar ahaan siidada program ka baradahayaan iskoolka Miss Academy ee Al-Nujum Allah subhanahu wa ta'ala ayaa mahadsanaati kidib wali baan mahadnaqaane waalidiintaan waxaan idiidayaan walbadan walbarashadina waxaan idiirigeliyeen garanaysan intaan walbarna walbadanna yaani meelo badan sida bareefadii iskooladana garanaysan intaan useen yaan mahadiyaan then wali baan mahadiyaane macallimiintaan iyo jihdi iyo dadaal nibiyahaan sida qiimaayo gaayaha la yoonin kidadaalahaan walniin barxaan walbarashadan yannin kala dadaalayaan aan ku mahadnaqaan dhowr maalmood ah yaani sidii isbuu ama la yadi kadahay intii aadan ka baradahay ana maasha Allah way dadii ka hayna macallimiin khubare oo takhasus iyo idin sare ila sare korkunti intii yaran haddii ku aragay oo hordhaa iyo bil feele maasha Allah macallimiinta iyada bil feeleen waa macallimiin la kafaana karo waa yaani guud ahaan macallimiinta academy-na soo neeb ku koyni oo yaani saansanta ni diiras wadadeeda feele walbarashada la ku koyo kor waa day walbarashada la ku doono dadkan ka feele ila sare kor
aan ma baa kabiiray muddo dhowr maayo banana kabaraday farquhinta maasha Allah horta ma buug dareemay dilay diye dhumin san ma banku ma hadnay ustaadkii may maasha Allah sfeelane dhaqmaama aan ma banku baa qalaa inay umtu kooyan tala ma buug ediyad walan kabarado
maasha Allah eedan ku dhow magay ma balaaray Hassan Hussein Hassan laare ee ma badikaday maadka Al-Nujum Academy ee ma badikaday maadooyin farabadan sida farquhinta arabiga ingiliska maasha Allah eedan ku dhow Masha Allah tuul barashada eeda tayinnta eedan sareeyta macallimiin faylir uga may boo amar alaal haddeen tu kooytimay boo waxyaabaha qabadaada ku haysta dhinaca walbarashada ee walbadan bogdo doon walbadan fahmo doon Masha Allah farqo wiingan dhahay ko intan tun kooyna may boo maadooyin ka qaar may ba ka aaminsanaay ee wal oo takan in la barado kor ata laakiin mar alaal markin tu kooymay boo ogaaday ee in fududayn la barado kor sababtoo ah may boo maalanta ay adkii maalanta ay adkii rooga